tunin radone sagale amerikat Ratu nih dia sekarang tahan orang mahu kita tahu gaji mata gelgal saat lemah orang kah saat ini sedikit meterbang dekuran ini segala di dalam lemah di dalam misalnya ratu Washington DC rasa ni dapat sungkar dah aman tenggel kan. Kalau cuma folin senaga ansur ala kita dole si kuran ini sedikit berilam kuran kum lemah kuran ini sedikit ratu nih dia tahan orang mahu tinail saat ini ratu nih ratu meterbang dekuran ini segala di dalam lemah di dalam misalnya ratu jaga sujudstani dia dajen.
Karudu bisumani namo dandi tira gifatu takinya kamoltan ye waggota digdama boda tayari imalto takan Ethiopia arra magala asmara kubatejira watoto dorra kabnu kesa toko
Semperenga macho ammantan nagafutu asmara tindabar tejere dabi dandi tudida atuyura Ethiopia Boeing libitoko libitorba saddeta mitorba arda nam libafurich ala baate asmara tindabre jennan Oromon Somalia bakatani bishoftu jirani rakko heddu ke jira jadani himachu jiran kella mollaga ke sallete worri lafa worri warani Ethiopia waniddun rakisu jira jecha himachu jira Presidentin America kaduri Barack Obama himaltu Kenya obba fate koppi ulfinna gane dibito ke so President Africa kibba kaduri Nelson Mandela tifjere biyisuni dabra tutunin wanar rakamnu ke saktok odu tasana namonutin
Waggoota digdama keessa yeroo duraatiif har'a xayyaarri geejjibaa kan Itoophiyaa gara Eertiraatti maluudhaan magaalaa Asmaraa qubatee jira. Biyyoota karoora dheeraadhaaf ka baroota dheeraadhaaf addaan citanii akka diinaatti wal ilaalaa turan gidduutti nageenyaaf arara gidduu kana bu'eerraa kan ka'e tarkaanfilee obbolummaa fudhatame keessaa kun ka boodanaa ta'uusaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fuula Tiwiitira isaa irratti xayyaarri Boeing 787 Dreamliner jedhamu Finfinneedhaa ka'ee balalii yeroo xiqqoodhaa booda Asmaraa qubachuusaa ennaa beeksisetti simbirroon nagaa amma kunoo Finfinneerraa gara magaalaa Asmaraatti qajeeltee jirti jechuudhaan beeksisee jira. Imaltoonni xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kataan muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny isaan ta'uu isaaniitiif dirree xayyaaraa Asmaraatti imaltoota dura bu'uudhaan ennaa afata diimaa irratti simatamanii jiran gabaasaan VOA achi ture Tawaldee Tasfaa Gaabir argee gabaasee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed murtiif waliigaltee daangaa bara 2000 biyyoota lameen gidduutti mallatteessame akka jirra oolchan eegaa beeksisanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii biyya walii daawwachuu dabalate tarkaanfilee nageenyaaf obbolummaa jajjaboo fudhachuu jalqaban. Xayyaarri geejjibaa gara Asmaraatti balali'uusaa dura daandiin telefoonaa biyyoota lameen gidduu banamee ture. Wixata dabre kana immoo Eertiraan embaasii ishee Finfinneetti bantee turte. Paartiin samaayawii alaabaan biyyattii gara bifa saaduriitti akka deebi'u gaafate. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti alaabaan Itoophiyaa ka gararraansaa magariisaa gidduunsaa keelloo hasxaa kabiraa ofirraa hin qabnee fi gadjallaansaa diimaa ta'e ashaaraa uummatichaa kan of keessatti qabate kaleessaa fi arra gidduutti galfata seenaa dhalootarraa ka dhalootatti dabarse akka of keessaa qabu ta'uu dubbata paartiin samaayawii yeroo mootummoonniif sablammiileen haaraan dhufanitti alaabaan biyya tokkoo jijjiiramuun qabu jedhe jira. Fedhiin paartichaa akka alaabaan Itoophiyaa bifa isaa duriitti deebi'u ta'us akka uummanni garfageenyaan irratti mari'ate gudunfaatti godhu gaafatee jira. Gaaffiin alaabaaf dhimmoota biyyoolessaa akka ta'an kabiroo adda addummaa kan uumanii jiran mariidhaaf dhiyaatanii eega mariin bal'aan irratti geggeessame booda murtii xumuraa uummanni itti kennuu qabaa jira paartichi. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaa dhalata Neelsen Maandeellaa waggaa 100ffaa sababaa gochuudhaan har'a biyyattii keessatti hojiiwwan arjoominaatti bobba'anii jiran. kayada no guya kanaf jecha gar Afrika kibati malan presidentin Amerika gurrachi jalkaba Barack Obama hogganota dargaggota biyota Afrika daddarra dufan wajjin magala Johannesburg kessatti wal gawdan guya kan ayane fatani wolan kanesammo waye jirenya Mandela presidentu mara boda jecho ta baye ciccimodan asaw degese sani turan Obama waye dawanna Obama Afrika Afrika ke satti ka gege sende badate gabasa qabna President United States Donald Trump waye walgei sani President Russia Vladimir Putin walini ka magala Helsinki ke satti gege same kanen qeqanirratti qeqade bisani war ukuba Trump qaban jirani dubbatani jiran namon hagitokko President che Russia Putin wajjin wali galu ko jibbu sana argurra waran satti bobbo filatu jechuran dubbatan Trump Awasni basasa United States Russian dem safilenno United States kabara kumala mafkuda jakes akagal fatte turte jechuran katumratti godan fudachu sani egebeksani boda Twitteri sani ratti qeqa kana debisani barresan President Trump tabattonni kubamilla dargaggota kudala maflenji san sani biye Thailand kesatti hala shore kesadan Gopolo labishani nchufame kesa tidankamani turanifi. Enya bararaman arra fayya sanitani midiard rotiri ya tanijiru. Oduna mbafuka mdukanuma.
Samman tanchaka sujirtan turrado ni vio isa genta afana romoti. Yurige jiga Ethiopia arda nam dibba afurif jata macal fatetin asmaratin dabrahan yala fambe wambi yoti wambu yoti laman irat wali galanin hojje chujran yon nina medduba tede munkana la fangae akagaba san vioe ujita nafachidak ita walde njelati nami waya adana katetin sirba ada sirba gammachun waligo yifate simpere nagaf gammachu boing dibbitorbaaf saddeetta mitorba hashtag asmara hashtag family reunion maati walti dabalam jechu hashtag ethiopia hashtag ertra jettu tirat barresan tuyur hanirat ethiopia fertran waran gan lama dari rat wal abaniti nami khum khurni heddu rat dumatani gan heddu folanqatani am walti dachani wal abgan heddu hanirati mari arara diyotana bulchote laman rat wal dubbatani wal laqanetti wali galj Naga jala lafi obbole yumman irrat hujjanna tanatirnu waya jalani wali galan. Udu iman minister haja ala Ethiopia obbo melles alem demsit uyurge jib Ethiopia asmaran lakan illeni uom irrat wal lakani tanuman hujjachu jirani jadetin kale iskender freyutim. Akumhanan uyur Ethiopia namr ibba afurif jata maj ala baatetin asmara lakay jir obbo melles.
Ethiopia yir mangari majammara yuhonon barara wada Asmara itu kalau dah rasa tu insaan mesti mihunu, ya manggis talas.
Akan jadi. Tujuh Ethiopia asmara tak kau ni, nama gara itu afuri jata misani gak aku jatuh tu mautum ma aboti kabinna mati barat dua falan katan dalafaria fra fita falan katan bate acin dabr. Ethiopia len wajir tiket itu yurisi asmara tu banatte hati kabdijer. Hujitana akum gara bulcuti laman rat waliga lanin hujat cujir raja abu melles. Wajin dibina mo tabufata doni asma tabufata doni asabit akkanjala tgafata mankunen wuji si gamla chunu ojjechu jiran wujitan gamkhinna abbataita wuji gar birrawjetu abbataita merkab etiopia tifi minister wujitan keisa qodqabu qami wujitan keisa qodqabu chusti irattojjechu jiraajed wana sabarra argannu qarat ittibafnu akkamin irattojjechu dandani irratti komishini yayyabame komishini Pan kencur korat itu, irat tujuh cucu denda, irat tujuh cucu jiraja. Fakir nafjat obbo melles, fakir nafi. Faida kam asabir rargan. Karat irat baf nagam, tanjufa warhana korat itu tim debia. Tanafu ane cukup takkan sadai mujur tijer. Kam khanin obbo ammo aku obbo melles jadati. Kara makina ka asabi gesulle, asabi inda kanil leba sujiran. Uji kara tiupka gamet ihati, fik gamah baha kana, gamla cucu jucu ni jiran ijer. Ujiko fahamiti akkanami Ethiopia ti fertilalle waltidandu dandawulle uji ujjechu jiranijan. Tartanchufa duratti akkubo melles jaretti akki biyiti bilbila anularggu dandetu kharam bilbila baname tanillen uji diplomasi illen gamkhanan kajil chani fujjatanijan. ኤርትራት ኤምባሲንሲ ጉያድ እንገዳ ፍንፍነት በናኔፍ ከኢትዮጵያ አሞ ከቦመለስ ጀዱቲ በኑፍ ውጅት ጅረን ኤምባሲን ኢትዮጵያ አስመራ ጅሩሌ በኑፍ ቆፒት ጅረኒ ጅቹም ምርከነ ይሰዱበት ኡመቴ ኢትዮጵያ ቲፊ ኡመቴ ኤርትራ ነገጃላታ ተንማፉዩ ሁጂን ዲፕሎማቲካ ሁጀተ መለኔ ዋን ፈዱ ጀተቴኔ ኡመትለን ከራራት ባይ ከራስ መራቲፍ ከራራ ቦሌ ረት ባይቴኔ ገመቹፍ ያገርሲሴ ጀድ ገባሲ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ነውርክ ከማታ ጀቀሶ ጀተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከዱሪ ባራክ ኦባማ ኢማልቱፍ አፍሪካ ጀር ቱርባን ደብር ውጂ ኦቦሌቴን ኢልማበራሳ ኬንያ ቱጀት ኢላሉ ፈች ደገ አቹማን እትጋፈተማ ፓርቲ ሙርምቱ ራይላ ኦዲንጋለ ወልማሪያት አቸሞ ኡልፍን ጋነ ድብቶ ኬሶ ፕሬዝዳንት አፍሪካ ክባ ከዱሪ ገነ ለማንዱራት ልቡዳብ ኔልሰን ማንደላ ቲፊ አፍሪካ ክባ ኡልፍን ሱኒ ጀዴቲን አፍሪካ ክባ ደገ ከልሞ ዳዊት ቶዱተን ናይሮቢ ኑርገ ኩና
ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ባራክ ኦባማን ድልበተደርቤ ኬንያ ቢያደሉ ተባሳኒ ከጋን ዱፋቲን ኢሳኒስ ዳውና ፍዮተው ድልበተዋሬ ቦደ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኦሩ ኬንያ ታፊ ዱርሳገሪ ፓርቲ ሞርሚቶ ከኬንያ ራይላ ኦዲንጋወሊን መሪያተኒሩ ውጣተስ ሚስተር ኦባማን ገረኮ ጌሎ በከደሉት ያባይ ኢሳኒት ከይማለኒ ቱረኒዮታን አችትስ ፕሮጀክቲዮ ብለቲን ኢሳኒ ዶክተር አውማ ኦባማ ቅንዴ ሳጅራን ኤቢሲ ሰኒሩ ፕሮጀክቲን ኦባማን ቢሰን ሳውቲኩ ከጀደም ይወተው ድርግጎታፍ ጨራ በርኖታ ተጃጀለ መናኪታባ በርኖቶ ጉማ በከቲ በረተን እዶ በሸነናፍ ተውስ ከውፍ ከሳ ቀቡዳ ፈየደምቶኒ ፕሮጀክቲ ከና ድርግጎታ ማመሉማን ሳውቲኩ ከስጅረኒ ቪ አከቲ ገሊመታው ፊው መቹ ደንዳኒፍ ሌንጂን ከነሙሌ ጅራ አጀረኒ ፕሮጀክቲ ከና ድርግጎታና ኖፍ ከቆፔስ ኡብሊቲ ኦባማ ዶክተር አውማ ኦባማ ኢሳንስ ዮዱበተን ሐዋሳኪ የከዳጀላ ባሱን ፈዳ አጀረኒ
I don't want my community to be a begging community. We need to start taking care of our
Hawasniki yakadatu ta yakahafu gunku mainfedu. Nutiyamma kasne ubdendawu da qabna kunisal padalle jedu. Mr. Obaman ebakana gubbat yodubbatani hoji obbleti nisani ummatananno gucha jirtu akatti gammadani mani yojina kasiba ballate dagaggonni kogelo barnota abjech akabbay sani qe sani ngodanef garida jiran. አማስ ደርግጎን ኬንያ ማርቲ ጅጅረምኒ ቀበተማን ቢየቲ ከሰጣ ሙለቶ ጀቻ ኢባጌ ስዊት ፉፉ ቀቡል ለጀረን ሚስተር ኦባማን ገንዲባዲያ ኮጌሎ ባኪያ ባምባራ ኮባማ ተደለተን ኬንያ ኪብሊታ ኩታብልቺን ሰሲያያ ጀረን ቱከሰ ተርገምቲ ሲያያን ሲያሳ ኬንያ ከሰቲ ባከሞርሚኒት ባየቱ ካንታቲ ወተው ጅራቶኒ ኮጌሎ ፊ ናኑሺ ኦባማን ገረስፉን ዲነግዴ ገንደቲ ኒፎ የሳ መቃለ ገንደቲ ትኒሆራ አጀዱ ቤሎዶን ጅራቶ ኮጌሎቲ
ዊ አር ሃፒ ኦፍ ሂዝ ካሚንግ already like his coming has made
kufatin sa haldeldelana no kenya kun akafo yewta isera projectin dr auma obama dergegotaf galiume buabu safijira dergegoni durano main qabnelle sanangale ergeta jiru jetti in the fact text obama turtisa ni kenya tumurani gara afrika kibat kai malan kalesas kopi gu yarelo tanel semandella wagadi betokofar tergamani stadium i johannesburg tasawadi mai durat tiyefatta isani jiru ሚስተር ኦባማን ዱቢሳኒ ከለሳ ሰዓት ተኮፍ ወለካው ልፍረተ ከናን እረደደብን ዋይ ከበጀመር ገደልነ ማጥቀዱበተኒ ሀቂዳ በሙን ከለሰኒ ሰማንድ ለሞርማኒ ደረረመኒ ፊ አራሰ ዱኛ ራይን በድንጅራቹ ሂመኒ ሀጋራ ቢሳኒ አሜሪካ ፊ አፍሪካ ክባ ከሳ ኢባን ሰኝላ እንጅራቱ ተረጋ አጅራቹን ዱጋጅሩ ተውዳፊ ከነመገዲሲ ሱለ ይጀለኒ ከነመለስ ገመዲ ነግዴቲን ሶረይዳ ፊ ጅራቱ ተካንግዱ አደዱ ማንገሊ ዋንበለታዱ ፈፊ ሞቱ ሞሌነ ዱኛ ሐለቀረተቲ ጉብራን ዴቪያኒ ላልስቀቡጀቹን ዱበተኒዮ ኦባማን ዱቢሳኒ ከለሳቲን ዱቢንካን ሳንቱቃናሞ ዋይዳ ብለ ዲሞክራሲ ነሞተ ዱንፋቲን ኢባን ረጋጅሩዳ
ስትሮንግ ማን ፖለቲክስ አር አሰንደንት ሰደንሊ ዌር ባይ ኤሌክሽንስ ኤንድ ሳም ፕሪቴንስ ኦፍ ዲሞክራሲ አር ሜንቴይንድ ዘ ፎርም ኦፍ ኢት
ሲያዝነ ነሞኒ ዱንፋ ከሰት ዲባ ጌይሰን በበለታ አጅራ ዋንትጨ ዲሞክራሲ ወልፈከሱ ኖጀታ ነሞኒ ዱንፋ ታይታር ከትቀበን ዳብሌው እንደ ኦፊ ግድት ግድቀቡ በርባዱ ወሪ ሲያሳ ምርግከኝ ደጋሙ ቀባ አጅረን ሞቱሞሌዲ አከነ ከሰት ባየታ አጅሩ ኢሳንስ ዋይዳንጋፊ ቢየሳኒ ትክፈቹ ቆፋሶ እንታኔ ያደሰኝ ወልቆዱ ዋንጃ ለልብያ ቀበን ፈከሰኒ ወረገጌሰኒደ ዱመረቲ ሶባማን አዱኛን ኩኖለዴም ቶታፈገር ከመጀት ያከታቶስ ነሚሁንድ ከሱማ አድርግጎን አከማንዴላ ወጂቀ በተማው ጀጆ አከቀበን ያድቺ ዘኒሮ ገባ ሰራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ከማንተን ጀጋሱ ጀተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፈኖሮ አፋኖ ሮሞት ኮፒቴ ነገጀል ቀም ነገር ደቂቃ ቁዳኒ ሸኒ ቶኪያኔ መያምስርባ ሹክሪ ጀማል ከነርሰኒ ከነዋ ነፈደበራ Shukri Jamal galateeffannee waan afaan dabartaan caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromoon armaan dur naannoo Somaaleeti magaala bishootu baqatan kan rakkoo hedduu kee jira jedhaniitiin himachuu jiran akka warri dubbifne jedhetti nama dhibi kan himachuuf bulchiinsi magaala bishootu dhaqellee achillee kaayidhanillee hin jira bulchiinsi ammoo hidhaati tana mirkanaa miti jechuun dubbata. Gama kanneen ammoo godina Qallem Wallaggaa magaala Dambidooloo keessalleetti waraanee biyya nama hedduu kaanidha kaan rakkinni hedduu irraan gahu jira jechuu jira warri achii dubbifne. Jara bishooftu baqatee rakkootan himachuu jiruun jalqabna agi tokko akkan jedhetu jubeetti.
Kale ijoollee keenya ijoollee Somaalee irraa dhufte akka jirtutti kan warshaa irraa ari'amtee jiraate lagaarraa sababa adda addaatiin siyaasa adda addaa irra gaggeessuudhaan ijoollee kanaatiif deddeebinee kantiibaa magaalaa akka waajjira hawaasummaa fi hojjetaatiif dhaqnee gaafannee ijoolleen kun furmaata argachuu qabdi kan irra deddeebiidhaan dhaqnee gaafannee kanaaf furmaata hin finne isaan sudhaan hawaasa naannootii fi uummata Somaalee irraa buqqaatan kana akka walitti bu'aniif siyaasa guddaatu irra dalagamaa ture. Fakkeenyaaf mana kiraa mootummaan sireessu keessatti baatiin biyyaa ta'u baajata mootummaan ramadee mana kiraatiif haa kaffalamu jedhamu sana yeroodhaaf hin kennanii fi ijoolleen immoo akka mana irraa baatuu fi ari'amtu fa'a osoo dalagamaa jiru kuni maaliif ta'a jedhanii tartiibaa irra deddeebiidhaan gaafachuudhaan furmaata dhabnee yaa'iidhaan malee waanti isaan kaffalan tokko illee hin jiru. Kanaaf immoo furmaata anfaa kennitu jennee kalee itti dhaqnee yoo kalee biran dhaqiin nu dubbisuun dirqama taatii kan jedhu dhaqnee waajjira ishii beellamsiisnee turre. Beellama sanaaf sa'a 11 koottaa fi sa'a 11 booda irra mari'anna kan jettu nu beellamte dhaqnaan waajjira ishii cufattee iddoo biraa deemtee turte. Sanumaan kan ka'e ijoolleen bakka kana booda furmaata hin argannu kan jirtu warshaalee ijoollee 560 bishootuu keessa dhufan keessaa namoota 60 duwwaatu warshaa irra jira kan hari'amanii jiranii jechuudha.
Maaliif hari'amu ijoolleen hojiirraa?
Hojiirraa tokkoffaan hojiin isaan itti leenjifaman magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa 5-6 leenji'anii turanii daldala irratti akka bobba'anii walitti gurmeessanii daldala irratti akka bobba'atanidha. Kan isaan asirraa magaalaa bishootuu akka dhufne kan godhani. Kana booda garuu warshaa keessa seenanii warshaan isaan keessa seenan immoo abbaan qabeenyaa dandeettii ogummaa warshaa sana keessatti hin dalagan waan hin qabneef kara kanaatiin irraa hari'uun dirqama irra taatee hojii biraallee akka uuman gaafannee turre. Hojii kanaafis kan biraallee akka barbaadamuuf wanti isaan yaalii godhan illee hin jirtu. Ijoolleen akkasumas kan maraatti fa'aa jira amma magaalaa keessatti kan maraatee Sima jiru ti jira ijolle kenya keessa isaan ijolle Somaali irraa dhufe. Baasii ja'a guutuu waan gaafanneef deebii tokkollee arganne hin jiru. Even mataawwan gaafannee ture waraqaa eenyummaa. Baasii ja'a guutuu waraqaa eenyummaa kan hoogguu gaafannu maqaa buqqaawotaatiin seera camaa jira, nama tudiramaa jira albeedhaan. Badii tokko gaafa jiru magaalaa sana keessatti baqataadha jedhama. Dhuguma baqataadha moo baqataa miti kan jedhu kan adda baafannu mee waraqaadhuma kana nuuf kenni waraqaa eenyummaa nuuf kenni jennee baasii ja'a guutuu si gaafachaa jira. Baasii ja'a guutuu kana keessattuu deebii yookaan furmaata nuuf fidanii yeroo jettee moo furmaata tokkollee reeshina mootummaa magaalaa galchee jirullee nuufaa kennamu kennuun yaa'ii fi lolaan yookaan ijoollee beeloftee gara sarkaanfiitti gaafa deemtudha. Tarmishinni magaazana irraa ba'aa jiru.
Maaliif nyaata isa ta'u kennuuf gaaffiis hin gaafattanis deebisuuf maaliif boodatti jedhan?
Na fakkaataa ani nuti akka dararamnee asirraa deebinu iddoo taanaa kantiibaa barreessaa ishee obbo Taammiraat kan jedhamutu jira. Akkamii waa'een keenyaa kuni reeshinii kennamuun kaa kuni hoggaa jennee ni gaafannu hirumaa kontiraata fixaniitu jirtanii taraa keessan tumee jiraa nuun jedhe akkam taraa Oromiyaa keessa jiraatu moo mootummaan as nu fide kun akkamii kanumas nitti meemoo akkam eessarraa fidanii waan akkanaa nutti taasoftu kan jedhu hunda gaafannee turre kan keessan bakka kanumaan kanumaan xumuramee jira kan jedhudha kan nu dabarsanii nuti
isa booddee maaltu ta'e?
Kalee wanti ta'e ijoolleen keenya akka jirtutti warshaarras kan jirtu ijoollee ganda ganda irra facaasanii ture wal quban qabnu kana walitti dhufnee meesii walirree walitti dhufnee gaafkeenyamee oolu nageesse yoo kantiibaan nu dubbistu. Mee irratti mari'anna jennee ijoollee wajjin erga mari'anne booda kantiibaan nu waa dubbistu kan jedhu gamoo kantiibaa fuuldura deemanii turanii hoggaa deeman garuu wanti jiru achitti hiriira biraa ture hiriirma komiiruma kantiibaa gubbaa irratti hiriira biraa ture warshaa ijoollee warshaa keessaa baatee hiriira baateetu jira. Hiriira sana biraa achi geenyu hiriira keessattis ijoollee warshaa keessaa ba'anii tokkoffaa mirgi baqattootaa haa eegamu kan jedhu dhaadannaa dhaadachaa turte. Isaan suuraan immoo gaaffii keenya nuufaa deebi'u olaantummaan seeraa nurratti haa kabajamu kan jedhu isaan dhaadachaa kan turanii ijoolleen keenya immoo dhaadannoo sana keessa hin turre garuu naannoo sana turanii kanuma keessaan qaamni nageenyaa dhufee ijoollee isaan dhalaa keenya saddeetiin dhuftamtee jirti kan hidhamaa kan ijoollee sagaltu hidhamee jira ijoollee buqqaawwata keessaa ijoollee garuu achitti duraan dhaqanii dhaadannoo jechaa turan sana keessaa tokko namni hidhamee jiru an hidhamte ijoollee dhuma Somaaliirraa dhufteedha. Kanaafuu dhiibbaan ammas uummata Somaaliirraa dhuftee magaalaa naannoo Finfinnee irratti qubatan hunda gubbaa irratti tarkaanfii addaadha kan irratti fudhatamaa jirudha.
Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hidhamuu ijoollee kanaa mirkaneeffanne haala isaa qulqulleeffatanii deebii kan kennan ta'uu dubbiimtuun bulchiinsa magaalatti adda Dirribee Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebii isaanii akka argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Gama biraan godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti humnoonni mootummaa waardiyyaa mana baankii eegaa ture rasaasaan dhahanii akkasumas uummata hiraarsaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalatti himataniiru. Jiraataan magaalaa Dambidolloo tokko haala jiru akkas jechuun naaf ibsan.
Akka kanumame Dambidolloo keessaa galgala egaa ergama wayitiin alaabaa wayii fannifamee ture.
Alaabaa maali?
Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Fannifamee ture galgala sanatti baasii waa jira ture baasii sagalee qofaasaa dhala'amaa ture.
Eessatti fannifame alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo?
Dande duwwaa shan.
Eeyyuu fannife?
Ijoollee suni abaluun isaan baramu ijoollee sadii ture naannaa sanarra jedhama. Asaas irratti qofaa ture yarrii baqatanii ba'anii har'a ganama alaabaa kana buusaanii uummata qabanii garafaa turan.
Eenyutu uummata garafa?
Qonna addaa kan Oromiyaa.
Alaabaan sun kan inni fannifame waajjira gandaatti moo daandii dhuma irratti fannifame?
Daandii dhuma irratti kan fannifame.
Abbaan fannise hin beekamu yoo ta'e maaliif uummataan gadi buusaa jedhanii rukutu?
Uummata baay'ee miidhama yeroo darbe kanarratti uummata callisanii uummata naanna'anii garafu amma har'aa waa'ee waajjira baankii Awaash baankiitti. Waardiyyaa tokko mana dura dhaabbatu gadi baasanii rasaasanii gara qoma isaa kanarra dhaanii.
Waardiyyaa mana baankii maal godhe?
Mana baankii Awaash waan akka hin goone meeshaa baatee achi ol seenuuf kaanan horte meeshaa natti fudhate kan jedhuudhaan qoma kanarra rukutan badhaasaa tasfaa'ee jedhama.
Waardiyyaan lachittuu yeroo waajjira tokko eegu meeshaadha kan inni ofirkaa qabu eeyyutti fudhata jedha eenyu inni rukutu sun?
Unna adja kan ni Oromia.
Echun wardiyan meesha akan inni baate waajjira eegu miti akkamitti natti fudhatteedhaan.
Anarraan jaleetu natti fudhatte maa kan nama kanarratti kan dhukaase jaalla seera rukutame gara biitarii gara hospitaala ayiraatti geessanne asirraa raajiinin hojjetu ture amma gara achitti deeman amma jiraachuun biyyuu baay'ee dhiphateera sa'aatii 12 taanaan gara keessa deemani.
Haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata yeroo ammaa?
Yeroo ammaa baay'ee sodaachisaadha. Meeshaa baatanii humni addaa Oromiyaati. Raayyaan ittisa biyyaati. Makalaakiyaan naanna'aa magaalaa keessa oraaliidhaan. Sireeffiidhaan baay'ee nama sodaachisaadha. Guyyaa namni gabaa dhufee jaarsa tokko daakkoo jirniitanii daakkoo gara 10 baatu dhiitanii garagalchan jechumatti.
Yoom?
Har'a guyyaa yeroo gurbaan dhaame kana.
Maal godhan isaanimmoo?
Waan akka hin goone. Namumti ulfina jaarsoliin keenya qotee bulaan keenya ulfina argachaa jiru kan karaarra deemu nagaan deemee galaa jiru baay'ee sodaachisaadha. Jiraachuun biyyuu baay'ee ulfaateera akka magaalaa Dambidolloo.
Ajaja akkasii kan dabarsu jara kana kan bobbaasu eenyu?
Kana torban hin geeddaru nama gaariin Dambidolloo keessa harka uummatarra qabu gara uummataa gorsa jechuudhaan geeddaru amma nama haaraadha kan dhufee jiru mana keenyaa kan ta'e dhufee jiru nama haaraadha kan nama tokko nama ofirriitti himannu qabu namooti baay'een kun mana hidhaatti dararamaa jiru.
Yeroo darbe muummichi ministeeraa rakkoon nageenyaa naannaa Lixa Wallaggaa akkasumas naannoo daangaa Somaalee irratti akka inni jiru naannolee kanatti humnootiin nagaa eegsisan akka bobba'an akka bobbaafaman dubbataa turanii maanni rakkoon nageenyaa naannaa ture naannaa keessan ture.
Gara keenya rakkinni tokko illee hin jiru uummata keenya nagaa waliin galee waliin ba'ee ta'an rakkoon tokko hin jiru ture amma magaalaama keessa naanna'anii. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo isintu qallabaa beektuu baasaa baatorbee kan jedhamu isintu beeka baasaa uummata baay'ee dararaa jiru. Jiraachuun akka Dambidolloo'tti baay'ee ol fe'ateera.
Tole manni barumsaa hoo jiraa hojiin hojjetamaa jira?
Hojiin ni hojjetama hojjetaan mootummaa waajjira galee sa'aatii 11:11 bahu amma baqatee galaa raqee isaarratti. Sodaatee namni tokko ulfina argachaa jiru namni tokko hojjetee maatii isaa qallabaa jiru. Gabaa keessaa nama kanarra taa'ee gurguratu tokkotti gara fudhatan.
Yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko waa nagadatu isa ta'u daandiirra darbu isa ta'u sababii maleedha kan isaan itti deemanii rukutan maal goote ittiin jedhu?
Sababii malee waa tokko malee maaliif ni ilaaltaa eegala taa'amnu irratti laftee dhiibbee deemtaa dhufee sirra goruunneeti deeggartu kan jedhuun uummata baay'ee dararu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechuutti jira eennaa akka kana ta'u hin iyyannee isin?
Iyyanne nama nageenyee namatti nuyi xiyyannu dhabne iyyanne gadhanne jaarsolii illee ulfina dhabaniiru yeroo dhaqanii waajjirri mootummaa cufaadha hin jirani nama nageenyaa guddinaa bukkee yeroo jaarsolii naqan namni tokko hin jiru waajjira keessa taa'ee hin jiru keessa akka iyyatamuyyis baay'ee ulfaas jiran.
Himannaa dhiyaate kanaaf deebii gama mootummaa argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Taasisaa gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godina Qellam Wallaggaa obbo Taamiruu akkasumas itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Qellam Wallaggaa obbo Tsaggaayetti bilbillee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a an Tuujubee Horaati.
Waggoota 20 keessatti yeroo duraatiif har'a xayyaarri geejjibaa kan Itoophiyaa gara Eertiraatti maluudhaan magaalaa Asmaraa qubatee jira. Biyyoota baroota dheeraadhaaf akka diinaatti wal gaarirfataa turan gidduutti nageenyaaf araara gidduu kana bu'ee irraa kan ka'e tarkaanfiilee obbolummaa fudhatame keessa inni kun kabooda ta'uusaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fuula Tiwiitarii isaarratti xayyaarri Booyingi 787 Dreamliner jedhamu Finfinneedhaa ka'ee baladii yeroo xiqqoodhaa booda Asmaraa qubatee jira jechuudhaan beeksisee jira. Simbirroon nagaa amma kunoo Finfinneedhaa kaate gara Asmaraatti balaliite jechuudhaan kan inni beeksise. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ta'uu isaanii fi dirree xayyaaraatti imaltoota dura bu'uudhaan qubachuun isaaniis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Hayyaram qophii keenya irratti kan biraatti obbaafan metirbaandii 19:22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan qophii boriitiin walitti dachaana gam kennaa nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana.